Mina nya understand. Yonke lemkhuba le idalwa nje pressure.
Nothisha abathathi advance.
Mina nya understand. Yonke lemkhuba le idalwa nje pressure. But in general, asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaza. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaza. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaza. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo.
A school is an institution of education, a place of learning. It's like a job preparation. Fanele sikhumbuzane ukuthi esikoleni siyelana. It's up to an individual ukuthi ufuna future njani. Uyayifuna future bright mntasekhaya or kanjani. Usually future my dark iglobe iphulwa bangani. Kumele sishintshe ukwenza. Shintsha thisha nawe lena. Ngicela ama parents ayibhekisise kahle lento. It's getting out of hand. Ayenza kuphela ama student abadisciplined. Banama rights from government. Ama cool kid azosebenzela ama net popularity. Benzisa izinto ezibad. Esigela sekwenzeka izinto ngeke uzi understand. A teacher and a learner kawa having an affair. Irrespect beyilana ka when did it disappear. Why uteacher and a learner sebaphenduka ama peers.
But in general, asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo. But in general, asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha.
Sacela ungilalele angezi. Isilungu sithi spare the rod and spoil the child. Yiko nale child ijwayele abantu abadala blind. I'm not trying to judge and angithathe amaside. I can't blame abazali ezinye izinto abazazi. Isigela sekuyi battlefield kuzofa umuntu god forbid. Sekuphathwa ama-firearm othisha abasekho safe. Girl nayo ukhipha amathangu menero yahala ubona imeli. Fane sigela uphethe ipam for ukulimaza. Uhlezi aredi ingane yimvendlini kodwa esikoleni ibhubesi. Yatrend intombazane nyane videweni ikhuluma ngocansi. Asitrende ngezinto ezirayithi. Izinto ezifana ney'ncwadi. Sekela ama-drugs khuphula ama-max. Sekinto
ezisnacks. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo.
Lento iqala ekhaya, mhlawumbe iy'ngane ziyibona ekhaya. Parents are looting shops and they burning down schools. Bashisa ama-library, bazishisa indawo zebhuzi. Wonke umuntu uyaphuza, like sakuzwela uma ungaphuzi. We need good role models to replace the bad ones. Ngoba umzansi uzophenduka ube i-country ebhedayo. Each one must teach one, sibhekelane sincengisane. Kanti silwelane sikhiphane, angale sinokuphikisana. Akudingeki ukunqubuzana, sijabulise usathane. Asifundeni future leaders, sishintshe impilo zethu. Future yethu bakithi isezandleni zethu. Education kala, ezinye izinto after. Isikhathi siyahamba, ithathe serious le number. Cela ukuthi senze lesiye lesigela. Ngoba sibaluleke kakhulu isigela. Cela senze lena lesiye lesigela.
But in general, asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo ukuze kusasa liqhakaze. Asihloniphi othisha. Asihloniphi impilo.
Ungilalelwe muntu wakithi, yezwa.